boy.
Oh, they call me what, Black L?
Rico.
Downloaded from ilovebedmusic.com.
Wimbo na mazi. Jaku manina. Kawansanga ndenu awolonde baila we kuntamba fekale na pena ini. Wimbo na mazi. Jaku manina. Uke pushe kwa na fuma boy baka kwewa jaku manina. Kale na pena ini boy. Alakale na pena ine. Alakale na pena ine boy. Alakale na pena ine. Boy. Alakale na pena. Ukanipeza kumafi na no ring kutukumo ni shuziwe ni risingo. No need na yonifu sama questions as long as the one boy when you free to mingle. Na wadezi na konde sasa nyanshi. Sininga kone no katako katako. No need no ichaira kaidi ndai fwaira. Sunga nchiti understandi. Ero sande tikuma na kucheche. And I look very humble na shapula na londo. After service straight kumavina. Unpeza very fopo kumanja na mtondo. So Wimbo na mazi. Jaku manina. Kawansanga ndenu awolonde baira. We kuntamba fekale na pena ini. Wimbo na mazi. Jaku manina. Uke pushe kwa na fuma boy baka kwewa jaku manina. Kale na pena ine boy. Alakale na pena ine. Alakale na pena ine boy. Alakale na pena ine. Alakale na pena. Sine type ya iseke la maspensas. Kwa zinzonda hater mweni zonde la maproblems. Kwa place peni pangira ndrama. Ufireche waziba sipo chitira chikwerai. Ninakula no man. Tolonga nkale katate. Wasunga ni jerere. Nili mchalo changa sini kumbwa kumayati. Kugeto inankala kaili tinaswaki. So Wimbo na mazi. Nga wansanga mu club. Ikala fiazifi ya kunkonka mumano wekembo. Ninjo kumpela kofia juicy wana wandosh. Wimbo na mazi. Jaku manina. Kawansanga ndenu awolonde baila. We kuntamba fekale na pena ini. Wimbo na mazi. Jaku manina. Uke pushe kwa na fuma boy baka kwewa jaku manina. Kale na pena ini boy. Alakale na pena ini. Alakale na pena ine boy. Alakale na pena ine. Alakale na pena. Wimbo na mazi. Jaku manina. Kawansanga ndenu awolonde baila. We kuntamba fekale na pena ine. Wimbo na mazi. Jaku manina. Uke pushe kwa na fuma boy baka kwewa jaku manina. Kale na pena ine boy.
Black unit in the building. Big HRC. Real Mish. JD. Navambi.
Downloaded from ilovebedmusic.com.
Boy.
Turn up music Africa.